praisezion.com.
Yanina zone zone luwa oga putie.
Yesu rezo no buranya mu.
Eh tu akord.
Yanina zone zone luwa oga putie.
Yesu rezo no buranya mu.
Wanya ne maro.
Yanina zone rezo. Oga putie. Yanina zone rezo.
Madame, I'm not a man. so de betu kuna
Otutu ndi ana yara na me road
Ndi nini kiri kwara kwego oga putiye Odi ya so de so de betu kuna
Wendi ti ha were agbo ko gbana
Sina jinyere mmadu oga putiye Odi ya so de so de betu kuna
Uma zina tasi abu na raba tanya
Uma mwani kejire akpanwa oga putiye
Odi ya so de so de betu kuna
Endu fodu ndi okenye na agbo enwe Ne ria daka Jesus. Of who you are to get me at deliverance? Where do I get a game? I seen that Jesus was born good. I'm an island on a more of a home as Yamere, get with that Jesus. Operate talking now. My kid is that you want in the noon. You will come and I'm going to be here for nothing. I'll put on that one this in Kitty. Hi, I got a Japan in Ove. You were Roman girls or a world of wiggle. Were ga na zo mu nke gi. Je na ha ya bu. Onye gbacha ru gi boy. Enari ya kara aka. Ona akwuga. So so gi bezi ga ku oto. Ahu dia wa gi ju na ogu gi we di mma. Ogu mmadu ndo na. Ehu ju fo do no mar mma. E banye ni be oru oni me aba. Ehe ga na nu go nu banana. Mo be na nu akwu bere nwa. Ni me aba. Adi kwe wu.
Wandi le maru.
Yeni le sorezo. Oga putiye. Yeni le sorezo.
Ezi maneme.
Oga putiye. Yeni le sorezo.
Otwa.
Oga putiye.
Ya.
Odiye sorezo no buranyamu.
Wanye ne maru.
Yeni le sorezo. Oga putiye.
Ola.
Yeni le sorezo.
Otwa.
Oga putiye.
Tunzuzo. Eh, oh my kama, ndi okenye amaro. This is too much. Oh, kwaro. Maka no my kokugwa gas is in asu were ahozo. Where bruzi ndi nwura nwuna gidi. Obrok bi heni ne yi anu ahu akpagare bu mmadu. Ofoda nwuko, kadin do na akpagare. Maru de ndi gi na ha na ayi. Ada yi tazi kwa ndu do yekita. Kama oburo. Maka oburo ne mari ha na ko. E were gi me ha ne. Ọtụtụ n'ebe ahụ na-atarụ mana ọbara na-agba ha n'eze. Ọ bụrụzie na ha banye, ha kwekwa ihe ha amaghị ihe ya na-eso. Ekwensu na ana mmadụ ihe mgbawa obi. Ihe ịhụ karịchaa n'anya. Anaghị ọtụtụ nne ha. Ụfọdụ ka anagoro nna ha, nwunye ha, ụmụnne ha na ụmụ ha. Anakwuo n'ụfọdụ ife ha ji wee bụrụ nwoke. Kedu ihe isi njem a? Nwanna, ọkwa ịnụgo ụda ya. Gị bụ oke so na ngwere ma mmiri. Ọ dị gị ka ị ga-agwọ nwa ara bụ gị oke. Otu nzuzi mara ka o si wee bido. Ha agwago gị ihe ị ga-eme di abara ka e wee sụọ ya nri. Ị na-ahụ gị ebe a na-enyi ozu. Ha sị na ị dara ya na ị mara ọsụ. Ịtụwaghị onye ara ime, ha sị na igbuchiri aka n'ime. Nke ikpeazụ bụ gị ji arahụzi ozu e mere mbam na mọchụarị.
Onye ka ị gburu ọnwa, onye ka ị gburu. Ilere mmadụ na ndụ maka ụjọ ọchịchị gị ji ụsụ mata n'igwe
ihe m na-ajụ zipụ
na nasa na gị ji nye mmadụ bụ
ndị okenye kwacha ụmụazị
ka m jụkwa gị ọzọ asị m onye gị
kedu ndị ya akwa ndị okenye
kedu ihe nkechiri ganyị kedu ndị nkechiri
ọkwa ịhụrụ oke ori
kedu ndị gburu
ganyị oke ọṅụṅụ
kedu ndị gburu kedu ndị kwụrụ ara ganyị kedu ndị kwụrụ ara
onye ọbụla kwenyere na ihe na-eri m na-eto eto ya matakwa na ihe na-ekume na nwa
ihe niile zoro ezo n'elu ụwa ọ ga-apụta ihe
The eyes of God see in the darkest dark. I see a girl without woman. No, two susa put a band and matter. But can no two susa were also bandy, but no one was off. Entrance without exit, or one way traffic road. Or when you head in fake people to susa, all the them put a key gamma, nobody see an anya better walk, can anya manata. Through get there, I put a woman. Oh, Tunzuza would have got your tabanaka. Macanosia and Amiami. Because shortcut is short life. Oh, no, we know what you know. Macanam went going yet. Eh, Hundi Nogini Hukagima. Who quanti Nogina Zekama. Oh, Tutu Jerica Habateko Hayeri Bibino. Manahana Tanazi. Oh, Fodu Jericania Hamma. Eh, Kunya Hataka no Nuem. Oh, Bodia Bumamuku for Aruba Goto. He is a person and a madable conscience. Ya better happen the enemy of one diver. They didn't put a window case. I'll put it in and come and all you get your man in attack. I'll put it hanging about in Bakumet. I'll not be a medical second 8 years. I'll put on for Nina and Ari Gari with credit. Ya better, or yet in the hot eyes. Macadosis or Jana Ramimbrom. When them, Jagaria Matigaria. Bakabu na give a cab as you seek. How do you go? He help put up a give on. Macon, you want to hold anyway. I got one a hock
I'm
chukwa n'obi gị
ihe ndị na-ezoro ezo n'elu ụwa ọ ga-apụta ihe
ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ
Praise God.